Kwasem brain you know brass so betie kwasem. But dia so be fro bibi obe wono. Wase won se kwasem ebre edu. Me se Yakopan sam I nam life word media ministry so I de brewi. Radi ensi no. Yes, yes. Radi in ho dia chew. Kamisha o se waye krado so betie kwasem. Ini dia mo message so be shoot trust na ya bompae. I don't phone number home for mother was it, so I may acquaint ya. Man, there's so Becca was him. I'm ready, a far commander, a junior, the noob she was from Bernassi, you wait to train was him. But it's not was him soon as she saying. Now, say, whoop you are any more. You move yara, it's you and your yaba. And I was ready, it's with you, dear mom. And I'm a bombay. I am so for a quiet fault, and I'm in a more chassis me. Save me free life with my dear ministry. A whole and I'm an OT said, yeah. But he didn't can catch you. I'm a twa the blessings of obedience in a so. A family, the condition for obedience. Job chapter 22, verses 27 to 28. Job 22 verses 27 to 28. Mama yenti onyakopon asem. Mia nyakopon asem no e ka akire opefe ni se. Ubesre no. Na wetie wo. Na wabo ade e ka no. Tia. Ubebo utim na ebejina amao. Na hain beshrein wakwa insu. Amen. Job 22, 27, and 28. Beshre se, enidi yunu. Se, wonsu unyabra na atubwa ameditati ewo sa pasiji na ayadea ebitimi abuwa uyipa. Conditions of blessings, no? Any blessing in Shrana Sanaya Kano. Oh, now we are men who chair the condition for obedience. Conditions for obedience. And she share a da. City home to the city up to was see here a day conditions for experiencing these blessings. We need quiet a true seminar shot to what say this what a bit me am a onion shira a bravo city. I'm a ready bompai. Chill, young coupon. A mumpine chain in bow. Now I am finding passes so. Anna, the Yasamako, young coupon. We must come to God in prayer. See a bone young coupon in him own Bible. A shiny hole and bamboo. Any answer. Say, oh. Onyankopon ho bambo ne nyansa me nua wutie mi me jimidi yesse obetio woni sitie ne bakono na sitie biu so a ewo ne se se wo sheba tia ana rabu se me wo mu ne se wana se oba kwa wo so. For I started a free flow by 9 months, said there, she said, now no be there to me. A bro 9 months, dear. But a bro 9 months, he called a busumi duni du bakumukra. Nanya bribintina is si quire. You said, Bosomon cronomono. No young coupon as she was to be pium. Only I would hear me. yɛnhwɛ Onyankopɔn wɔyɛ ma dom ma wohyia ma asomdwoeɛ mu a mabɛda w' ase. Onyankopɔn nso ɔno yɛ Onyankopɔn a sɛ woba n'anim nokwasɛm ni na woba bɛyɛ dɛ wobɛda no ase a ɔsɛ ɔhyira wo. Ɛsɛ wo ahyɛ ne bɔ nti ɛsɛ sɛ saa bɔhyɛ no wodi so. Ɛsɛ woyɛ saa a Onyankopɔn ɛhyira wo. Ɛno yɛ sitie no bi no no. Bade yɛhwɛ adeɛ baako. Nnipa de sɛni bɛkɔ saa kwan wɔ saa kwantu yi na fɔbosom nkuro no Nyame bɛhwɛ ne so abɔ ne ho ban so nko a Onya wo pɛ wie pɛ na saa bɔhyɛ no a ɔhyɛɛ Nyame no na ne werɛ fi kyerɛ sɛ ɔyɛ Kristo ne ɔkɔ asɔre. Awerɛhosɛm no sɛ wobɛhwɛ na sika mu na ɛsɛ ɔde bɔ kɔtua saa bɔhyɛ no Nyame meyɛ ase na mɛyɛ wɔ na wafa sika ketewa bi na ɔde abrɛ Nyankopɔn sɛ Nyamegyeɛ. Ɔno ara no mu no owia no wakɔtena ase ayɛ party kɛseɛ paa abɔ adeɛ saa deɛ ka bibiri kyɛ ɔhu sɛ David ɔka sɛ memfa deɛ a ɛnsom bo ɛmma Nyankopɔn dabidabidabidabid mahyɛ metwiadeɛ a mɔɔde ma Nyame ne nnipa no agyina wo na wakɔyɛ biribi turo kaa ɛti sɛ yɛhyɛ bɔ a yɛtua. Bi wɔ hɔ a yɛbɔ afɔre a ɔhyɛ bɔ a ɛno ano no adeɛ baako a mehunu sɛ sɛ wohyɛ bɔ na wɔntua a ɔbonsane deɛ ɔno hoo wabɛdan woka sɛ tua Nyankopɔn ɛmfa ne ho nso wobɛba bɛka sɛ akɔgyina Nyankopɔn nim aka sɛ akoa wohyɛ wobɔ wɔntua wohu wotie ne mpae bɔ nti wohyɛ bɔ a tua. Na bio nso ɔse declare God's truth Nyame ne nsɛm ayɛ no kora no nso no ɛsɛ yɛda no adi kyerɛ afoforɔ na yɛmahu sɛ n'asɛm no a waka no asɛm no yɛdi mu akotene na yɛdi so ɛyɛ sitie wɔ mu ma afoforɔ nso ahu sɛ ampa Onyankopɔn no a yɛsom no no ɔyɛ Onyankopɔn a ɔyɛ ɔnokwafoɔ. Ɛsɛ yɛnokuradie no nso yɛtena ase ma Onyankopɔn. Onyankopɔn asɛm no sika nifa no ɛtwa ha. Ade amena wɔka no sɛ yɛyɛ sitie ma Onyankopɔn a ɛde nhyira bebree de brɛ yɛaba bɔ mu. Berɛ a yɛbɔ mpae ɔtie yɛn. Sɛ yɛsi tie ma no a ɔbɛma deɛ a yɛsusu yɛ tirim biaa tirim pɔ papa biaa yɛsusu biaa no ɔbɛma no aba mu na ɔbɛma kanea nso ahyerɛn wɔ yɛ akwan mu na yɛnante so mu da na yɛbɛhu sɛ yɛwɔ hɔ a yɛhu sɛ a Onyame nhyira na aba yɛ so yi. Nnua a wotie me mɛsrɛ wo sɛ yɛhyɛ Onyankopɔn bɔ a yɛntua anammɔ biara a yɛtu fata sɛ woyɛ Kristo no biatu na yɛsi tie ma Nyame na sɛ woyɛ si tie a sɛdeɛ a yɛbɛto yɛ no a mpanimfoɔ ka sɛ sitie ɛyɛ kyɛn dɛn afɔrebɔ. Wonyɛ si tie ma Onyankopɔn asɔre a na wakɔbɔ afɔre kakraka Onyame ɛngye w'afɔreɛ no yɛka sɛ yɛkyerɛkyerɛ mu bibiri a wonim deɛ ɛto Saul Samuel instructions a ɔde maa no ɔka kyerɛ ne sɛ ɔko no a wokɔ no wokɔ a na sɛ wodi nkunum a ɛmfa akurom hɔ bibiara ɛmfa mba ɛmbɛbɔ afɔreɛ. Hwɛeɛ na wakɔkyekyea no ntwea nkɛseɛ ɛne nnwan ankɛseɛ wɔ hɔ de wɔn ba bɛbɔ afɔre sama baa no bisaa no asɛm so na wokɔ yɛ te sɛ yɛ Nyankopɔn ama yɛdi nkonim ɔde sɛ mmoa no bi so a na obisaa sa na dɛn no no wanka no korɛ o so mbaa makyekyeekye Bye bye, Yemishua.